exclusive to Zayd Hype Mag.
Yo. Yo. Brulu. Nation on the run.
It's D Jones on the 1-2.
Chono ngotaba pomu pateji.
Lilo hili chake.
Weza hai nangulo utaka zangwe pomu pateji.
Wala 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 wala.
If we need a sapanita and she devo kunu manga bateji. Chamu biga pomu pateji.
Wala.
Devo wala kozi wa feki.
Wa feki.
Champana na mada cheji. Avalwa ni valentine dalila muma jaketi. They pray I kick the bucketi. Tabafuwa naseda ukute mwadeti. Bafuwa ya vampoke talenti. Baba mutu bungwe nanguntile zeti. Dawa mwona vale prano kunchitati viti. Vampo nyefe panji babanga kila viti. So monse nyenda wantele miti. Bafuwa ni kaselanga besta kinanti. Nomba nyenda na Jehovah so kupona teti. Chamusumi nisha chiwa anchiteto menti. Ubububa buwa kwenja chiteto la leti. Alishiva nshamu viga pomu bateti. Houseboat lady, tolo mafe booty. Nishisha kweva, me I'm on duty. I step positive, negative deity. Jono ngotaba pomu bateti.
Lilo hili chake.
Weza hai nangulo utaka zangwe pomu bateti.
Wala 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 wala.
If we need a sapanita and she devo kunu manga bateti. Chamu viga pomu bateti.
Wala.
Devo wala kozi wa feki.
Wa feki.
Champana na mada cheti.
Hey.
Ngo uli mupadia mengebe lenga bajeti. Haba oyo na bafeki na marajeti. Nisemu na shonongo tababa mubajeti. Na 2021 shle wafana mupepi. Apangete ashaleza alindangaluti. Na alimpofu nomba na mpela saiti. Teti nduve futi, alimpela juti. Yaku muimbira sonja vepo pa muti. Vale mpepele la loba nsanga haifuti. They wanna take my shine cause ndi musuti. Monga ayo ankeo ni chaedi vesi. Lelo bapapa ni foturiko pa duty. Step by step paka tukapishe futi. I put God face life na chali booty. Shonongo mumo friends na mucha substitute. So mwishive shonongo taba pomu bateti.
Lilo hili chake.
Weza hai nangulo utaka zangwe pomu bateti.
Wala 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 wala.
If we need a sapanita and she devo kunu manga bateti. Shamu viga pomu bateti.
Wala.
Devo wala kozi wa feki.
Wa feki.
Champana na mada cheti.
Yeah.
Xylox on the mix. Kingston. D Jones on the 1-2.
Everyone can.
Sparks my name. Kindeza.
But not like
Brand Phillips. Sifko. Prince Joe.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Nation on the run.